Like a boss.
Nani mana tipsy G spoiler 43 tuko na like a boss leo ni kufinish kuma low finish kuma low finish kuma low leo ni kufinish kuma low kufinish kuma low kufinish kuma low leo ni kufinish kuma low finish kuma low kufinish kuma low leo ni kufinish kuma low kufinish kuma low kufinish kuma low mana tipsi kufinish kumalo na masani risky kudunda kudonjo zon tuko on na tuko juu ya mangango magode chok na ile kwela no ukundo haga na haga bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha ziwa tupisha rada cheki lukala tupenga mara kwa mara kuchanganya wa baba wapate tucheda he's taking you for lunch na you're taking you for granted yani for money unapembu dapu na ena band na jakam sasa unangushia champion TFWB what the F do you mean leo ni kufinish kumalo Finish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kufinish kumalo
Nikiinza kijo kwa beat me you kill me umada Na siku zote suna jo spoiler ndo papa Wapua kila rima wanalia sindo anataka Uliza mana tipsi vile si huwafanya Cheki kama niluku na piga diriba fresh Na kili kijo kwa pori nimejipin mabenz Na kaka nika bounce kumlazima nika test Na kama hakuna kwela is a pass to the next Is a leo ni kufinish kumalo Uwezi ni getu kini tresadi kwa bando Kuwatokea na watokea na kiprado Ni pack and chill ni kisip yangu ha.
Ati leo ni kufinish kumalo finish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo finish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo
like a boss